zinkabi nenkabekazi. Now lo 15 ngicela wona ngazi noma u 50 ke kodwa nombani. Kodwa nje hayi. Ngizama zami libe nami ngathi ake ngithi ukugxoba kancane yabo khuluma amagama shwana.
Angithule tu bafana khulume lo ngqongqosho 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 phatha bo ngqongqosho thule sgobos sikritika zikhonye gobos mnyango ngiyawukhahle ndonsi AK mangifuna ungqongqosa kya siqalelana ngizovele ngihlale endabeni hayi ngoba ngiyazonda inkinga kuningi okusesifubeni kunini nithi niyavuka kuphele 10 years embedeni kodwa makukhona nenkingi yezi address ekugcineni bengizobiza amagama niyashesha ukukhetha ama-feelings nezifo zesilungu zozwa kuthiwa no-depression sibonge shomajozi limpompi ne-BET uRicky Rick unovaslina ma-trap uphashiswa yini ubogawula ukubheka insimbi phambana nesiphongo sakhula ngoshuni ibhithi lisengayibanga inzondo basobha skimijini ubrand ududliwa amajongo ufuna ibeef ungalusanga ngibiza uzodwa ubona inkomo singiliyamezayo ngithenga iniphathele umufasa inkunzi esimalundalunda ibhube sekade behlaba zorepha phezu kwetrap nginibonisa ikhono likangaka nina all you need is love udlalana iy'ngoma zikasijava
kade ngibaphekile nje mina ngithule ngiyabuka silambi sidlekile le beef usihloke sayifuna inkabi silithekile itafula zahla zaphuka zawugcina ngokhongotha lezinjayiphe zalunga
bengicela ukulungisa kungeza kuthiwa ngidisa usijava indlala ifaka umfowethu siphuze uthukele ukhahlamba angisoze ngikwenze lokho ngithule isigqoko nje mabrada inkabisinezinifyobi nokushaya abantu bokuhamba bafana niyaphaphalaza fika ney'nkabi zami lo shuni uyanihlambalaza ayisuka ngidlali nani ngayimela le nkalakade hayinxeya ngichwali ngani wobuza umampintu uzangodumo ngayishaya into yami zomele nihlukanise phakathi kokurepha nokutrepha kodwa ngeke uhlukanise phakathi kokutrepha nokudepha zomele uhlukanise ngifeature ucasper nokwesta ke sikhohlwa ama-journalist elami iphepha linomandela wokhuluma ubheke lani ukhuluma nomphathi umphathi wenkabi record i-CEO weshibe ngazi wosende sijemo ngiyolalela uma nginesikhathi kodwa ngifuna owek kakhulu ngoba siyikhokhi overtime thathi awadi kwanthusa nasebrand udi ngilincusa yilo mrepho nebonga akekho omunye njengelusa nakumasikandi bavuma sihlula abashukile esikhumbi inkinga ngithanda ukulala emini kanti niyashesha nokuphupha ngiyazi bengithembisile ukuthi ngizonishiyela ikheli nacabanga ukhumalo chabe ngithi ikheli niyatrepha niyagebha abanye basiphoxa kuswey senibaningi enimilimpiko ngathi slogan iseplay thiwa abashaya inamba chaluthi abapopi usuma ncebanceba lo shuni kodwa bawukhona indoda engaziwe ekhupha umgodi kodwa ushoni kuthiwa kunesandla sesithathu ngiza nesisodwa like black coffe kabi nenkabikazi ake sibasusele impi egodi ushuni wenkabi inkami sihlukanise labo dodi ubani owathi ayihlome yakwethu ukuphonda egobi but inkaba ayina-eplay yeba ngiphapha ngiyoninyoni angisho ukuthi ngithini kodwa bafana ngisaboni ithini inkabu zakwe sitoki ithi mina ngisakhona yashonaphi irep ukhona itrap nje ayisathoni ule ngotumi from the view ufika izolo wazi usitoki gabi nenkabikazi kwathula ukhona okuphakamayo ngithi ukhona osukumayo ungqongqosho ngqongqoshe ngithi ukhona okukhulumayo inkabi ibulala amadoda ungangitsheli ngokhela ikhumalo safika kunezinja irep useyiphethwe amakadi sithule nje siyabuka odude basibiza ngey'nkabi khohlwani bafana inkaba idlala iphile fight ngoba niphenduka abafazi ngibona iphendi kumalosihadi ngumphathi woshuni bafani lo mrepha webhinco ongena kutikiza imabhida zidla ibrenuti ziyagile kabi nenkabi kasuka momva likholwa isagile ngijayive ithusophala buka isandla ngiyababiza okay sekunjalo ithi nginishiyele i-address diep diep skr skr sekunjalo 2175 kabi record diep diep ushuni wenkabi bye-bye hey swali inkaba yizondi idla nazo kodwa zeyihlaba unokubajodla nezinja umahleke bulawa usokale ntombi zasenkabi irekhodi wobhate nentambi ibhodlela noma lishoniwe liyadliwe udoko swele ungqongqoshe wongqongqosha umphathi wongqongqosha umlomo ongaceli lutho sakhuluma njengoba khona inkabi nenkabikazi swele.